dajimsafi.com. We mega.
Aibusha ni juae. Yes, no talent yapa. Nazako picha nimebaki nazo, kila nikizitazama yanishi mawazo. Nazako picha nimebaki nazo, kila nikizitazama yanishi mawazo. Isawa salalo, ila mapenzi yanateza dunia. We yule komando, analia kisa demka mchunia. Kikwepi chuo cha mapenzi, labda nikaongeze cause. Mana kwangu yamekuwa msiba, kila siku minalimwaga chozi. I'm single again, mwanenu mimi bachela. I'm single again, naishi tena kisera. I'm single again, talenti tena bachela. I'm single again, naishi tena kisera. Unaweza ukatoa moyo, akajumlisha pafu. Naamua kukaa kimya sababu viti vichafu. Kuta sigala mipombe maumivu ya moyo utayatesa mapafu. Kumbe mapenzi mpila nilikupa fasi ukanicheze ya rafu. Ya anateswa na baridi nisajua wendo chanzo cha barafu. Kwa sasa sitaji kupenda, mapenzi yanahitaji sarafu. Nishapenda mara kadhaa, ila faida yake maumivu. Sawa kule ni uomka, ya ndache ni la kujivu. Ona nashindwa kucheka, umeondoka yangu badama. Kumbe mapenzi kibogoyo, mwenye pesa ndo mla nyama. Twakilia kisa mapenzi, vimeka usishangae. Mapenzi siti ya gari, ushashuka mwingine ya kai. Ulikuwa unaitwa mama kei, mikwako sina sei. Umefanana na katoto, aina haja ya jeni. I'm single again, mwanenu mimi bachera. I'm single again, naishi tena kisera. I'm single again, talent tena bachera. I'm single again, naishi tena kisera. Vimekas bitas pijuagi, na sidi utamwake jay.
Awe masko babake na sairi, ani salimia no future. Awe keto Mr. Brandy, Maki Whitey, Alazo, Ali Smoker. I'm Kofa Baba, Isuru Gan, Idaigia, Gaddafi Crazy. I'm from Matozi Nation, yeah. And Kiwa ndani na his music. And Kiwa na producer Vimeka, eh. Lubu Mtoto, Toto Baba.
Haha, producer Vimeka umeishi,
pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.